Blog Talk Radio.
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura ati mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Munyarwanda ntashyira n'urwaro rwo kwishima. Munyarwanda ni nyakujya, munyarwanda ni nyagupfa, munyarwanda nta mashyi, munyarwanda nta umudiho, munyarwanda ni uwo guhwera byonyine. Kungu rero ntaho buhagaze, ntaho buri ku muturage w'umunyarwanda rwose usanzwe. Ubukungu buri mu gatsiko, gatsiko k'abantu bakiya cyane, agatsiko k'abantu bayoboye kiriya gihugu cy'u Rwanda. Nabari muri ako kantu kangana urwara nyine kagatsiko byose bare bifashe barabyikubira ubundi umunyarwanda asigara ari kwicira isazi mu jisho. Imibereho mibi rero nta kuntu waba udafite ubukungu ngo uvuge ko wagira imibereho myiza. Niyo mpamvu rero tutajya tuvuga ngo imibereho myiza y'umuturage kubera yuko imibereho myiza ntayafite. kubera nyine ku munyarwanda yacujugutwe akabera hindutse nyagupa akabera hindutse nyaguhera nta bukungu nyine aricirisazi mu jisho abana bararwara bwaki amavunja yarabasaritse sinakubwira imbaraga sa ninda byose ubwo ngubwo namwe murabyumva nyine iba bijyanye n'imibereho mibi yose rero umunyarwanda nuwo gusabirwa umunyarwanda uri hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda rwose ariko nawe agomba kwirwanaho agahaguruka akirwanaho kubera yuko nakomeza gutega gatwe nyine bahunda bazabica aba bamari bore kare none kwizimba amagambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu.
We ndakumva neza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego ndakumva neza Bwana Edouard.
Urakoze cyane, ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanya kuvanga rw'ibyuma, ngasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikiye aho bari hose ba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa hanze y'u Rwanda, dusuhuze kandi n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC yacu aho bari hose ku isi. Dusuhuze abayoboke nako abarwanashyaka bandi mashyaka donc abarwanashyaka bandi mashyaka nyine aharanira impinduka ndetse n'abantu muri sosiyete sivile turabashuhuje nk'uko dukunda kubikora. Uyu munsi rero tariki ya 18 z'ukwa karindwi 2021 tufite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshanu. Ingingo nyamukuru turareba turahera ku makosa ya Kagame ya leta ya Kagame muri iki cyorezo cya COVID-19. Hari ibintu by'umwihariko byabereye muri kiriya gihugu byagize uruhare mu kugira ngo kiriya cyorezo kiyongere. Hari fagiteri nyinshi ariko hari byinshi bitakozwe. Hari amafuti yabaye akomeye ku buryo yagize uruhare mu kongera COVID-19 mu Rwanda. Ubundi turareba mu ngingo kabiri turareba ukuntu Kagame arimo kwifatira amadeni u Rwanda rufite arugeze mu ijosi, ariko Kagame arafata amadeni gitondo n'umugoroba ntahagarara. Ubu niyo nkuru isoga ahantu hose barimo gutanga amadeni Kagame abariyo. Ibintu rero biraganisha hehe? Ese Kagame yarafata amadeni kugira ngo yishyure andi madeni? Kwari cyo umuntu yategereza afite amadeni menshi agomba kwishyura umwaka utaha. Bira ibintu byose agiye yubaka ibidege bidakora, ibizu biraho ngaho bihagaze bidakora, ko byatwaye amafaranga cyane ryose amamiliyoni kwishyura amadeni biragoye. None agomba kuba ari gufata amadeni kugira ngo harishyura andi madeni, nicyo umuntu yatekereza. Turareba aho ari kugenda yakamadeni hirya no hino. Indi ngingo turi buganireho ni ukuntu Kagame yagiye avuga ngo hari umushinga witwa ngo Rwanda Connect, ngire ngo nduba Rwanda Connect ariko babita ngo umushinga wa wundi Kagame yabeshyaga ngo arimo gushakira ngo abaturage bakennye cyane, ngo ingo miliyoni ebyiri ngo z'abaturage bakennye cyane ngo barimo gushaka kubaha ngo smartphone cyangwa se za telefone zigezweho zikoresha internet. Ubwo ntihabuze abantu benshi abantu nako ntanubwo habuze, hari ibigo muziko ibigo byinshi byo mu Rwanda. Iyo Kagame yavuze ikintu biba byabaye nk'itegeko, yavuze ngo ikintu kiraje cyo gufasha biba byahindutse nk'itegeko. Abantu benshi batangiye gushyira amafaranga muri diaspora ba mu Rwanda, ibigo by'ubucuruzi abantu bose bagiye gushyira amafaranga bagira ngo uko nayo gufasha abakene. Nubwo wenda computer nako izo smartphone zabonetse ari nkeya cyane paraporo izari zikenewe, ariko nizabonetse yatangiye kuziha abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Umva ibyo ni uburiganya buteye ubwoba, kugira ngo umuntu yake abantu bajyare abake imfashanyo bavuga ngo bagiye gufasha abakene. Imfashanyo nimara kuboneka bayikoreshe mu kugurira telefone abakozi ba leta, umuntu yabitaga abakozi ba leta, abayobozi ba leta mu nzego z'ibanze. Ni ibiteye ubwoba. Indi ngingo turi buganireho ni ikibazo cy'abana. Ni inkuru wenda ndi buyibasomere, ntabwo nyisesengura cyane kuko nta makuru ahagije nyifiteho, ariko umuntu yayibasomere cyangwa akanababwira ikirimo muri text nuko hari abana ngo ikabwayi ngo bafashe igitabo ngo bafatika ifoto ya Kagame bashyiraho ngo RIP ngo rest in peace, amagambo bashyira ku bantu bapfuye ngo bavuga ngo rero ngo bamwifurije urupfu, kwera ko aya magambo banditse ku bashyize ku ifoto ye, izo nyuguti bashyize ku ifoto ye niza nyuguti bashyira kumva kumva nyine ya abantu bapfuye, niho kumva nizo nyuguti bandikaho bumva ko bamwifurije urupfu. Ubu ngubu rero abana bari mu mazi abira barimo kubaburanisha mu muhezo. turareba ibyo aribyo ingingo ya gatanu ni ingingo umuntu iramutse ariyo ibintu bavuga muri ingingo ya gatanu byabishimishije ariko bibereka ko ibyo tuvuga bigira ingaruka nziza ku baturage rimwe na rimwe ahangaha muri iyi nkuru baravuga ngo imuhanga ngo bazanye amazi ngo imuhanga ngo bahaye abaturage bakennye bageze ku gihumbi bakennye cyane ngo babahaye amazi meza ku buntu ibi bintu muzi ko ari duhora tubivuga kuri radio itahuka turibaza rero niba logique iyo logique yatumye abantu abayobozi b'imuhanga hari igitarama ikanyivuga igitarama kuko niho nzi hari igitarama bavuga bati abakene abakennye cyane turaha amazi y'ubuntu hari impamvu zabiteye n'igisobanuro kuki icyo gisobanuro kitaba mu gihugu cyose bibikaye imuhanga gusa niba imuhanga barabishoboye kuki Kagame kuki u Rwanda rwose rutabishobora abakennye bose abakennye bakennye cyane mu Rwanda bose bakabaha amazi y'ubuntu kutwabonye ko mu Rwanda hari ikiciro cy'abaturage bari bari mu bukene bukabije bakabakaba miliyoni ebyiri n'igice badashobora kwigurira amazi ya robine ngo bayanywe kubera ko badashobora kuyagura amazi arahenda ntibabasha kuyagura ngo babe bayanywa kuki icyo kintu niba igitarama bagitekereje bakaba bagikoze kuki mu Rwanda hose icyo kintu kitaba iyo ngingo nayo turi buyirebe bo ingingo ya mbere yo turi burebe tujye kureba tujye gutangiraho turavuga tuti hari abantu nk'ibihumbi bibiri mu byume neza ni inkuru yasohotse ngire ngo cyangwa se yasohotse ejo kandi yashakire ivuga ko bakoze muzi kwezi ubundi kubera guma mu rugo ngo bagiye batanze amatangazo bati tugiye kuza gutesta abaturage gutesta covid mu ngo mu tugari ahantu hose dutese ngo cyenze purusa ngo mu baturage ngo mu tugari batesta abantu 15 ku ijana none ngo bamaze kubikora ngo umuntu umwe babikoze ngo bakoze teste ku bantu 50 babonamo abantu 2000 barwaye covid ubyumve neza urumva ku baturage 100,000 dufite abaturage ku 100,000 dufite abaturage 4,000 bandi barwaye covid ukurikije izo teste bakoze urumva rero uyu mubare ni umubare muremure cyane yerekana ko mu Rwanda covid ni nyinshi cyane ndetse ikaba iruta iyo mu bihugu duturanye kubera ko ugereranyije n'umubare w'abaturage mu Rwanda covid ni ndende cyane abaturage 400,000 ku baturage 100,000 barwaye covid cyangwa se banduye covid ni benshi cyane ukurikije nyine iyo mibare baduha ahubwo ikibazo umuntu yakwibaza ahangaha hari n'indi nkuru basohoje ubundi bavuga ko u Rwanda rwakuwe kuri lisite y'ibihugu byemerewe kuza i Burayi kubera ko mu Rwanda hari covid nini cyane muzi neza ko bajyaga babitangaza bati u Rwanda rwemerewe kuza i Burayi kubera ko ngo rwafashe ingamba zikomeye cyane kurwanya covid ngo intangarugero noneho bavuze ko kubera covid nyine iriya delta covid iriya virus ya delta iri mu Rwanda u Rwanda rwarukwiye kuri lisite y'ibihugu byemerewe kuza i Burayi munari akibaza ati kubera iki ibi ntago byafitanye isano n'ukuntu bagiye bahisha uriya Dr. Ngamije ministre w'ubuzima ahisha yanga kwemera ko mu Rwanda hari iriya delta yahageze muzi neza ko yavugaga ngo virusi yo muri Afurika epfo yarahageze ngo yo mu Bwongereza irahari ngo ariko delta ngo ntayi hari ngo baracyapima ngo bashakishe niba koko ngo muri za laboratwari ngo bashakishe koko niba yaba yarahageze kandi yarabize neza ko ihari kuje ubundi baratangaza bati abarwayi covid ubu ngubu 60% ni delta kubera delta none se ejo ubundi yavuga ko nta delta ihari none ibaye 60% gute 60% z'abantu barwaye ya covid 19 bavuga ko bose 60% kubera delta kandi ubundi bahakanaga ko ntayihari ngiye ngatekereza ko kubera ko bari abantu n'abantu bakunda ubukerarugendo cyane kandi icyo kintu naracyobwira bavuga iriya delta irahari nta kuntu yaba bavuga ngo iri goma iri mu Bugande uzi ko imibare ya OMS yavugaga ko i Bugande bavuga ko abantu bose barwaye covid 19 ngo uruhare rwa delta ni 97% muri Congo uruhare rwa delta rukaba 79% ariko Ngamije akatubwira ati reka da nta delta dufite ngira nababwiye nti ibintu arabeshya delta irahari ni ukugira ngo adakanga bamukira urugendo kuko azi neza yuko naramuka avuze ko afite delta u Rwanda bazahita barushyira mu bihugu mu mutuku barubuze ku abantu bange kujyayo kubera ko delta baratinya n'abanyarwanda bababuze kwinjira mu indege zabo bazihagarike bavuge ko ntabwo umuntu uzava mu Rwanda ngo yinjire mu bihugu byacu nicyo kintu cyatumaga batekinika bakabeshya ko nta delta ihari noneho aho ibi igaragariye kwera k'abanyamerika barabatamaje bavuga ko urwanda nyine rurimo delta ndetse bahita bavuga ati abanyamerika bahita babwira abaturage babo bati uzajya mu Rwanda azabage yifashe imbere kujya mu Rwanda abanza ubitekerezeho ni igihugu ugomba kwevita kuko hari covid ikomeye imeze nabi baragize aho noneho bararekura barabivuga ariko bari babanje kubihisha ariko kubihisha n'iki ni ubukerarugendo banga gukanga ba mukerarugendo no kugira ngo amahanga atababuza kubava mu Rwanda ngo bajye muri mu wenda nko mu Burayi nayo bose mbega batabashyira kuri lise itukura ibi ngibi rero ni ibintu byumvikana ikindi nababwira nuko muri ibipimo bafashe hari indi nkuru ivuga ko ngo abantu bamaze ku gupimwa bese ndebe bamaze gusanganwa virusi ari abantu ngira ngo 50,000 bese ndebe bavuga ko ngo igihumbi kimwe 290 ni abantu ngo bavuye hanze donc abantu bayiturukanye hanze n'abantu 290 ngire ngo noneho ngo abantu 50,000 hafi na kimwe bo ngo bayanduriye imbere mu gihugu ariko ntabwo batubwira abo bari 290 baje mu Rwanda bazanye covid baturutse hehe ryari bahuye nande bazanye n'ihe ndege baje n'amagare baje na tre baje n'imodoka baje ndege baje bate mwibuke neza ko twahoze hari ikibazo twakunze kubaza turavuga tutari ko ibihugu byinshi by'i Burayi no muri Amerika kubera covid 19 bavuze ko indege zabo zitasubira mu Bwongereza kuki u Rwanda ya igumye kujya mu Bwongereza kandi ibihugu byose byarakupye bidashaka kujya mu Bwongereza kubera covid hari nibite biriya bintu ni normal kuki ibihugu byose byahagaritse kujya muri Afrika y'epfo kubera ubwoko bwa covid buhari u Rwanda rugakomeza kukoreza u Rwanda yishye nibite biriya bintu ni normal no mu Buhinde no mu Bushinwa bakomeza kujya yuko bashaka kubera gushaka amafaranga gusa kandi murabona ko kubera iyo nyota y'amafaranga yatumaga bohereza Rwanda ya mu bihugu birimo covid kandi ibindi bihugu byarahagaritse kujyayo ni kibazo kandi none birabagaragarira kubera ko murabona turi muri guma mu rugo covid iraca ibintu ariko baravuga ati ubukerarugendo burakomeza ba mukerarugendo ikaze murakaza neza mu Rwanda kandi abantu bari muri guma mu rugo abanyarwanda bari bashyira muri guma mu rugo ntagomba gusunutsa izuru hanze ariko bati ba mukerarugendo nimuze muzanye amadovize muze icyo bazanye nta ukizi ejo bundi boroganizaga imipira mwarabonaga bari gukina ngo uriya muryango wa Commonwealth ngo ntabwo uzakorera inama mu Rwanda murabyibuka bavuga ati ntabwo twakorera inama mu Rwanda kubera ibibazo bya covid ariko muri icyo gihe bari kuvuga ngo kubera ibibazo bya covid kubera gutinya covid u Rwanda rwari mu kuruganiza imipira ya basketball ibihugu ngira ngo ituma hari bya Afrika baza mu Rwanda baje gukina no kuruganiza za kuri za magare n'ibiki byose n'ubu hari ibindi bintu birimo kuberayo no barangiza bakatubwira ngo hari abantu 300,000 baje mu Rwanda bazanye covid ninde wabatumiye baje bavuye hehe byari bahuye nande aho ngaho ni ikibazo mwese mugomba kwibaza murabona rero ko kubera inyota yo kubona amafaranga n'ibintu by'ubucuruzi n'iki byose rimwe na rimwe bibagirwa kuba bafata ingamba zatuma wenda abantu gukumira ko abantu binjira mu Rwanda benda bazanye covid ko abantu 300,000 binjiye mu Rwanda bazanye covid ni benshi cyane kandi turabona ku Rwanda yagizerera mu bihugu byose birimo covid ngo Kagame ari gushaka amafaranga kubera ko afite igitutu agomba zira ndege agomba kwishyura amadeni yazo agomba kuzikoresha uko bishoboye ijoro n'amanywa akajya na hari covid agomba kujyayo kugira ngo abone amafaranga urumva ko ni ibibazo bikomeye ariko nawe turebe ikindi kintu ubundi utundi turu tw'ubudasa muri ya politiki ya mu byerekeye covid hari ibintu byinshi byabaye by'ubudasa bituma umuntu yavuga ko u Rwanda rwagize uruhare mu kuba covid yariyongereye tukuba ko ndiye bitaba kubita ari kwiyongera ariko ntabwo bakoze ibishoboka byose kugira ngo bayikumire kubera iki kuko nababwiye mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize covid igira mu Rwanda ntabwo byumvikana ko igihugu kivuga ko gifite abaturage bari mu bukene bukabije bagera kuri miliyoni icyo gihe twavuga miliyoni imwe n'igice ariko ubu ngubu zariyongere zabaye ebyiri n'igice kivuga ko gifite abantu bagera kuri miliyoni imwe n'igice batabasha kwigurira isabune n'amazi itabagurira isabune kugira ngo babashe kwirinda covid kandi kwirinda covid ni gukaraba isabune no kugira amazi ibyo bintu ntabwo bifite leta iravuga ati dufite abaturage miliyoni imwe n'igice batabasha kugura isabune kandi covid iraje abantu bagomba gukaraba kugira ngo winde covid kandi leta none ntasabuni bahaye bite rero aho ni ikibazo gikomeye ikibazo cy'udupfuka munwa abana abatabasha kugura isabune ntibabasha no kugura gapfuka munwa kuko arahenda kugura isabune twabonye abaturage miliyoni 3,200,000 bananiwe kugura gapfuka munwa abo mu biturage bakinye cyane nabyo ni ikibazo gikomeye none ni gute rero Kagame yatubwira ko yagize politike nziza yagize gestion management y'ikira kibazo cya covid niba yaragiye yohereza abapolisi gushaka amanota ngo nsimbuke gato ya muzi neza ku Rwanda bakunda kuvuga ngo ndetse Kagame yavuze ngo muzi ko yagiye akifatira ku gahanga ubwongereza ngo bwabujije Rwanda ya kujya mu Bwongereza kandi ngo Rwanda rwa gatandatu ku isi mu kwitwara neza mu kurwanya covid no gufata ingamba zikomeye ariko ingamba zikomeye nkuko nigeze kubabwira ni ingamba zo guhutaza abaturage kubafata ukabashyira muri pandagari bagenda baherekeranye muri pandagari ukagenda ukabajyana kubaraza muri stade hirya no hino ukabaca amafaranga ishyano ryose ukapfukamisha ukagira ute ukabaca ibihano ibyo nibyo bita ingamba zikomeye mu kurwanya covid ariko ziriya ngamba zibanze ndongo ni ingamba zo guhana kwa nizo urwanda ruzamo imbere rukamamara yuko ngo rukore ibintu bikomeye ariko ingamba zo kwirinda covid nyamukuru ingamba nyazo zazo gutanga isabune ku bantu bakenye cyane kubaha amazi y'ubuntu kubagura udupfuka mu mwabyo ntabyo yize bakora hangana ikibazo rero twazoya ati iri ya politiki yabo nibwo koki niba covid tuko turabona no mu cyaro ntagira ikigari gusaye gukegari n'iri nyinshi ariko uturere twinshi turimo covid kandi uturere turimo abaturage bakenye tukira ati rero niba aba baturage batagira udupfukamunwa abandi batagira isabune n'iki byose n'ikigari mwarabibonye ko abaturage bavuga bati tugiye baradushyira muri guma mu rugo turi abantu benshi mu rugo nta sabune dufite baravuga ko nta sabune bafite kugira ngo ugire abaturage ugire ikibazo cya covid ikibazo kibaza kwambara agapfukamunwa kikabaza gukaraba abaturage bawe benshi ikiciro cy'abaturage nta sabune bafite nta mazi bafite n'agapfukamunwa bafite wadusobanura gute ko icyo kibazo wakitwaye mu neza ibyo ntibishoboka urumva ko na ubudasa bwa Kagame bw'iriya leta ya Kagame nta handi hantu ibi bintu biba nta handi ibintu biba ndetse ukurikiza gestion rwose nuko ari dictature umuntu ari nuko barega umuntu yabarega ko bakoze ibintu bitumvikana bitanabaho ikindi ikindi gikomeye ni ikibazo cyo gufasha abantu barwaye bafashwe na covid bakaremba mwabonye ko abenshi bavuga bati nta biryo dufite turarya ubugari gusa cyangwa turanashonje nta biryo dufite leta nta mafaranga nta biryo yigeze ibaha ntabwo yigeze ibafasha ku buryo bashobora kubona ibintu abarwaye bafashwe na buriya burwayi byabatunga bifite intungamubiri abaturage bahoze bavuga bati dukeneye imbuto dukeneye imboga turarwaye ariko nta kintu dufite turya turanashonje covid iraza ikaduhuhura urumva ko hari ikibazo gihari none ikindi kibazo gikomeye nyamukuru kiri mu Rwanda budashobora gusanga ahandi naho abaturage bahisha ko barwaye covid bakabihishira kubera ko bavuga ati nitubivuga nsiyo kwipimisha bakadusangamo covid barahita badutegeka kuguma mu rugo nituguma mu rugo inzara twiciramo ntabwo tujya kubasha kwikorera kwirwana hirya no hino rero ikiza ni ukubihisha nitujye kwipimisha double kubuze ko no kwipimisha birahenda muzi neza ko bari babanje kuvuga ngo kwipimisha covid ni 10,000 ejo bundi aho delta yagereye mu Rwanda babona ko ari amafaranga menshi abaturage badushaka kuyabona baragabanura bavuga ngo bazashyira kuri bitanu hagati ya bitanu na bitandatu ariko nubwo ni amafaranga menshi cyane icyo gihe twarabwiye tuti aya mafaranga y'umurengera mushyizeho yo kujya kwipimisha azatuma abantu batinya kujya kwipimisha n'urwaye aza n'uteka ko arwaye ntago azajya kwipimisha kubera ko nta mafaranga ntazayabona ahangaha ni ikibazo gikomeye urumva rero ko ibi bintu byagize ingaruka byo kudafasha abaturage cyane cyane barembye badafite imibereho kandi barwaye ukavuga ngo nimugende mugume muhira gusa nta kintu bafashishije cyo kurya ngo baha amazi baha ibyo kurya n'iki byose byabatunga mu gihe barwariye mu rugo urumva ko byagize ingaruka y'uko abantu bahisha ko barwaye kugira ngo bikomereze imirimo yabo avuga ati njyewe ndarwaye ariko ngenzemerwa ati nge ndahisha ko ngwaye ngende mbanze nkora akazi kanjye utunge ingorofa nayitunge ukora kandi kazi agacu atahara amafaranga yo kurya urumva rero ko nsobanura namwe musobanura ukuntu umuntu yazarwanya covid afite abaturage batinya kwipimisha afite abaturage kubera ko bihenda akagira abaturage bahisha ko barwaye kugira ngo babone uko basohoka bajye mu rugo bajye kwikorera uturimo babona uko bakubaha babashe kubaho urumva ko kurwanya covid birakomeye cyane kubera iki kubera izi ngamba za Kagame ingamba zitafashwe zo kuba zarengera abantu bari muri guma mu rugo cyangwa se abantu barwaye uwo basanze mu covid bavuga ati muhira ariko tuzagufasha ibyo bintu babikora urumva ko ndani ikibazo gikomeye urumva ko iyi politiki ya leta iri mu bituma nyine covid yongera birumvikana kubera ko niba abantu bahisha ko barwaye bakanga kujya kwipimisha wenda ngo batayibasangamo kugira ngo bashe kwikomereza turimo twabo bashe kubaho urumva nesheke ya leta byo ni politiki yapfuye ya leta ya Kagame cyo cyumvikana nacyo ikindi rero ari kuva bifite ingaruka mu kugumya gukwirakwiza covid ko niba umuntu asohotse ajya kuwenda gucuruza agataro ajya kuzunguza kandi neza kwa rwaye ariko uvuga ati sinabireka kugira ngo batanguba sinavuga ko ndwaye kugira ngo batangumisha mu rugo urumva ko aragenda akayikongeza mu bandi bantu bahura nabo mu isoko nayo no mu muhanda urumva rero nta kuntu covid itakwiyongera ikindi umuntu avuga nuko ziriya nacyo cyabonetse mu Rwanda kitabaye ahandi umuntu yakwibutsa ni ukubona inkingo za covax zoherezwa mu Rwanda ari imfashanyo bavuga bati mujye gushaka darbo rubanze mukingire abantu bakuze cyane n'abantu barwaye bafite uburwayi runaka kuko abo ngabo nibo bafite ibyago byinshi byo kuba byakwicwa na covid imbere y'abandi ariko mu Rwanda ariko byagenze bafashe izo nkingo babanza bakingira abantu muri biro politique mwabonye ko bahere kuri Gatabazi Kagame yajya muri biro politique hari irusororo muri Anze FPR ati mwese hari utarakingiwe batwese turakingiwe kandi abo bantu bari muri FPR bari muri biro politique bari imbere ye bose ni abasore ni nkumi ariko nyuma yaho amaze kuvuga ibyo bintu ko abantu muri biro politique bose abo ngabo bari mu nama FPR bose irusororo bakingiwe bose twagiye tubona baduha amakuru ngo umugore w'imyaka 96 yishwe na covid butare undi 86 yishwe na covid irusororo undi inyamirambo ibintu nk'ibyo ngibyo none se abo bantu bakuze kurusha abandi mu Rwanda kuki ariho atariho bahereyeho bakingira ariko bagakingira dabura abantu muri FPR bo muri biro politique kubera ko bazi ko bazahura na Kagame n'abandi bayobozi bakomeye urumva ko ahangaha urukingo nkuko twabivuze ntabwo urukingo rwa mbere rwahawe abihutirwa gukingirwa ntabwo aribo bahereweho bahereyeho ahubwo bahereye ku bantu b'abanyapolitike bo muri za biro politiki za FPR aho ngaho icyo nacyo ni iki ni akantu k'ubudasa ko mu Rwanda kerekana ko habaye management mbi y'ikibazo cya covid 19 ikindi umuntu yavuga ni gihe nyine nakivuzeho n'icyo cy'ubukerarugendo cy'uko mu bihugu byinshi iyo ha covid yakomeye yabashyize abantu muri guma mu rugo ubukerarugendo burahagarara nta muntu winjira nta muntu usohoka ibintu byose birahagarara indege zigahagarara ariko Kagame muri guma mu rugo we buri teka ari umwaka ushize ari uyu mwaka iyo abantu bagiye muri guma mu rugo ibintu byose byahagaze we ubukerarugendo bugomba amahoteli yagomba gukora ubukerarugendo bugomba gukomeza kubera ko ngo abaturitse ngo bazana gubazana amadovize urumva ko hangaha nakora akantu kaba mu Rwanda kataba handi ariko gashobora kuba karagize ingaruka mu kutuzanira covid kubera ko niba batubwira ko hari abantu binjiye mu Rwanda bafite covid abantu bageze ku 1,300 abo bantu bashobora kuba baranduje abantu benshi cyane ntabwo zuye ko ntibatubwira bari bavuye hehe bahuye n'abandi baje ryari aho ngaho ni ibibazo bikomeye ariko nibibereka ko uku gukunda amafaranga no kugumya gushyira amafaranga imbere ntakira amafaranga ubuzima bw'abaturage ibi byatumye byatuzaniye byatwinjirije covid mu Rwanda mbo ikindi umuntu yavuga rero kuri ingingo nuko nyine ubu covid yiyongereye tukaba twarabonye delta tukaba tubonye kubaturage ku bantu bapimwe ingunga imwe 5,000 babona abantu 2,000 kuna kubantu 50 nako kubantu 50 bapimwe babona abantu 2,000 n'abantu benshi cyane kuko urumushyize ku 100 bafite abantu 4,000 barwaye covid ku bantu 100 n'abantu benshi cyane cyangwa se abantu 400 n'abantu benshi cyane ariko murabona ko nta kintu cyakozwe mu buryo bwo kwirinda covid ikindi umuntu yanavuga mbona kitaba handi cyangwa se ikintu bagomba kwitonda batakoze gikomeye ni uburyo bagenda bavangavanga abaturage bakabacangacanga murabona ko baratwereka ko muri Kigali tubwe nk'uyu munsi batubwira ko ngo mu bihumbano 2,000 babonetse barwaye covid 1,390 bose bari muri Kigali ubwo ni ukuvuga ngo mu tundi turere hari nko covid nkeya niba Kigali yikubiye hafi kimwe cya kabiri cy'abantu barwaye covid ariko abo bantu byagenze bite kubera guma mu rugo abo bantu bose mwabonye muri gare bagenda bajya barajyahe bajya mu giturage umva ku vizi kandi babapimye ubavuge ngo bavuye Kigali babapimye noneho bagiye mu giturage ari bazima bagiye bagusa bafata amabisi bari sukiranya batwerekaga za image abantu ari ngo bavuga ngo uruvunganzoka ibinyamakuru bavuga ngo abantu b'uruvunganzoka bari nyabugogo bataha bajya bahunga guma mu rugo bajya bagiye wawo mu turere ariko bajyanye iki bajyanye covid kubera ko covid ni nyishyane mu mugi kubera ko baravuga abane kwijana barayirwaye yupimye abantu donc ni benshi cyane mu mugi abantu barwaye covid none urabuhereje ntubapimye ubohereje ahantu mu turere turimo covid nkeya abantu bavuye muri mu karere karimo covid nyinshi cyane mu mugi ubohereje mu turere turimo covid nkeya umva no kubacangacanga ejo ubundi urasanga naho ngo mu turere na covid yahageze ko nigeze tugeze upima no gucangacanga abaturage ko bavangavanga kandi bamwe baturuka mu turere turimo covid nyinshi kandi no kubunana muzi ko babikoze bavuga ngo abantu ngo bagiye kurira covid iwabo baragenda covid ari nyinshi cyane mu mugi bagezanye ubugogo bisi za kazamizi rabatwara aho twara na minenze cyane kubera ko harimo risk yuko abantu bashobora kuva mu mugi badyanye covid koroko ni hiri cyane bakajyana mu biturage ariko barabemerera kubera iki kubera ko umuntu ugomba kubavana i Kigali abajyana babo mu biturage ni amabisi ya leta nako ni amabisi ya Kagame niyo umva abashaka ikiraka niyo abatwara transport ni zabo nizo zibatwara zibajyana iwabo bo bavana amafaranga ariko covid nayo igasirikira ikava mu mugi ikagera mu giturage ikagenda ikavangavanga kandi twabonye ko nyuma ya Noheli aba bantu kuvangavanga abantu kurangiye abantu bavuye ngo kurya Noheli na bunani mu giturage covid yahise yongera cyane iratumbagira ako kanya kandi ibintu twari twabivuze urumva ko ni ibintu hari ibintu byinshi bya gestion mbi byabaye muri kiriya gihugu bituma byerekana ko koze amakosa menshi cyane bikaba byaragize uruhare nyine mu gutuma covid yongera kuko niba donc abaturage batagira udupfukamunwa batagira nako ni byinshi cyane batagira amazi batagira isabune batagira upfukamunwa bavangavanga abaturage indege za Kagame zizera mu bihugu birimo covid zihora zigenda zongera zigaruka nta cyabuza covid kwiyongera kandi kuko no mu turere uko ubibona mu karere ugereranyije n'umubare w'abaturage mu Rwanda niho hari covid nyinshi cyane uko ugereranyije abarwayi n'umubare w'abaturage mu Rwanda ni benshi cyane boreka ndekera aho ngaho niba hari uwabaje mu kiganiro wakurikiye ingingo yayitangaho igitekerezo sino twakomeza indi ngingo kandi niba hari umuntu wabaje
bwana kabajya mpa ijambo kuri ingingo
yego wayifata wajya ijambo warifata
urakoze ingingo uyivuye muzi ya covid n'uburyo barimo bagerageza nge kuvuga ngo ni ugukemura ikibazo kugikemura bwo ntibabishaka ahubwo bagize amahirwe nge wambona kari agatsiko kayoboye u Rwanda ari amahirwe kagize iyi covid karimo karayiriramo pe karimo karayiriramo ku buryo buteye inkeke ariko muratekereza kuva icyorezo cya covid cyaza imfashanyo iyo nize ku mfashanyo u Rwanda rwabonye imfashanyo zikajyaho ukongeraho amadeni u Rwanda rukomeze kugenda rusaba agosha dohate wibaza icyo ayo mafaranga wareba noneho n'umuturage ukuntu ahagaze ukuntu afashwe muri iki cyorezo cya covid bikakuyobera umuturage wabikomeje umojeho uvuga uti umuturage nta mazi afite yo gukaraba umuturage nta sabune afite yo gukaraba umuturage barabafata bakabashyira anizoroma bati ntimusohoke ntigire gute ntacyo kurya umuturage bamuhaye kandi ibyo izoreza zose na agisiyo zavuye amafaranga yatanzwemo bati kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo nimba habaye ikintu iki ngiki n'iki dore amafaranga agomba kuzakoreshwa muri ibyo bintu amafaranga araza agatsiko kakagenda gashyira kihereza kamera ukibaza rero ukuntu bizarangira bikakuyobera covid irahari kandi nabo nyine bari no kubigira mu ruhare noneho no kugira ngo yiyongere no kugira ngo propagation ya COVID irahari cyane cyane mu Rwanda sinzi impamvu agatsiko kari kubishyiramo imbaraga kugira ngo bakomeze bayipropage abanyarwanda bayanduzanya ahantu hose igenda igere naho itagombaga kugera hakomeje uri kuvuga uti abantu dore ni uruhunganzoka bamwe baragenda ngo bajya mu giturage kugira ngo basubire iwabo abantu se baripimishije nibura wamenye niba nibura koko bashobora kuba bagiye na iyo COVID ntayo bafite ibyo ntitubizi baranayipimishije se ariko se ubundi bafite mwaye bafite mwaye yo bafite mu iyihe mwaye bafite yo kugira ngo bayipimishe n'ibiciro baca kugira ngo bakoreshere test bwana Kabagema hari igihe ibintu byo mu Rwanda njyewe ndeba nkabona sindizi hari igihe njya nibaza n'ikintu kibeshejeho umunyarwanda njyewe nkavuga nti umunyarwanda burya yarakomeye umunyarwanda yarakomeye kuko hari igihe ndeba umunyarwanda afite umutsi umunyarwanda afite umutsi umunyarwanda me ntapfa hari igihe njya mvuga ngo ni nyagupfa ariko njyewe mbona iyo urebye ibintu bakorera umunyarwanda rubanda rwa giseseka harawuvuga uti umunyarwanda burya agira umutsi ntapfa pe ntapfa ngo rero baragiye bagiye gukongeza nyine mu biturage na Musange ariko rero ntabwo ari no kuhakongeza naninjye kuvuga ngo si ukuhakongeza harakongejwe deja harakongejwe kubera yuko baratubwira COVID iri mu gihugu cy'u Rwanda u Rwanda rufite COVID yewe nakubwira yuko ahari wenda ni cya gatatu nanjye ngo cya gatatu nka bibiri bya gatatu by'abanyarwanda bafite COVID mu Rwanda hose hakaba ari ndu uzasimbuka iki cyago rero simbizi ubwo nyine uwo kizica kizamurimbura nuko uzasigara nyine agifite umutsi ubwo ngubwo nawe azasigara ariko kubw'amahirwe nyine y'agatsiko bagize Imana hari abanyarwanda bose yabica ikabarangiza noneho bagatunganirwa kubera yuko nyine ibyagombye kugira ngo bivane umunyarwanda habi byagombye gufasha umunyarwanda nyine muri iki cyago muri ibi bintu bikaze cyane ko biri kuza z'agatsiko bikaza kakamira kandi nanone bagakomeza bagenda nyine bakomeza bajya kuyizana mu Rwanda uragira ngo ibyo umunyarwanda azabisimbukemo gute azabivemo gute ntako umunyarwanda nyine ni nyakurimburwa bazakomeza babarimbura uko bashaka ariko rero birababaje ikintu kimbabaza cyane njyewe ni iyi myenda agatsiko gakomeza gufata kandi kayifata ku izina ry'u Rwanda imyenda rwose ikaba igeze mu ijosi nk'uko wari urimo ubivuga hari igihe uvuga uti iyi myenda ngo ugasanga ngo miliyoni ngo icumi ngo ahangaha naha ziki ngo zo kuza ngo zo kurwanya COVID izindi miliyoni mirongo itatu izindi miliyoni ijana na mirongo itanu ahangaha naha imyenda ya buri munsi ya buri munsi ya buri munsi ya buri munsi ngo yo kurwanya COVID none se ko batayirwanya njyewe nicyo kibazo nanagira ko batayi nibura ko ari nta ngamba n'imwe bakoresha muri iyo myenda baba babonye nibura ngo banayirwanye nibura bigaragare ngo umunyarwanda avuga ati dore ahangaha naha twarafashijwe ariko umunyarwanda koko agatsiko kagende kamwime koko n'agapfukamunwa byonyine bwana Kabagema hari igihe hari hirya agahinda kanyica hari igihe agahinda kanyica ariko uru Rwanda agatsiko wa mugani kazarusiga habi kubera yuko iyi myenda yose bakomeza kugenda bafata bitwaje COVID imaze kuba myinshi cyane kandi biranakabije izishyurwa ite njyewe nicyo nyonjya nicara nkavugana ariko babona iyi myenda izishyurwa ite nk'uko rero mubivuga uti umenya akaga ahari afata imyenda yo kugira ngo yishyure iyindi myenda ibyo ngibyo byo ntibigaragarira buri wese kubera yuko n'amafaranga yari yamaze mu gihugu yarariye nyine ko ari rwa bujindiri uburyo turi karibwa n'akataribwa ararya byose amaze kurangiza none nyine asigaye afata imyenda yo kugira ngo yishyure iyindi myenda urumva rero nyine iyo cercle vicieux yishyizemo ukuntu azayivamo bikakuyobera yewe kaga we u Rwanda rugeze habi bwana Kabagema mu Rwanda rugeze habi noneho hikubisemo n'iyi COVID noneho irabizambya ariko agatsiko ko karaharonkeye kabonye amaronko rwose barafata imyenda bariryoshya bameze neza barahembwa baraniba muri iyo myenda kandi ngo ije kurwanya covid barahaboneye rwose covid yarabafashije cyane bwana kabagema reka ne kwizimba mu magambo turakomeza mu kiganiro ariko ni ikibazo giteye inkeke ntago ikibazo njyewe kinteye inkeke cyane ni iyi myenda bakomeza gushyira ku gihugu cy'u Rwanda buri munsi mba nibaza ari bande bazayishyura ejo nejo ndi hazaza ejo ndi batakiri ko kubera ko ntabwo ubutegetsi bw'agatsiko buzahoraho izishyurwa itizishyurwa nande nabande bazaba barariye iyo myenda kuko bazirukanka cyangwa se ubundi bakajyana n'ubwo butegetsi bwabo bizagenda bite bizarangira gute ni ikibazo gikomeye ni ikibazo giteye inkeke reka mbende cyangwa ngaho turakomeza kuzi
urakoze reka turebe icyo kibazo cy'imyenda ni ikibazo gikomeye cyane hari article zageze soka zerekana ko Kagame akomeje kwifatira imyenda rwose ijoro n'umunsi ahantu hose nkuko nari mbabwiye ahantu barimo gutanga imyenda hose izina ry'u Rwanda uraribonamo kandi batubwiye ko u Rwanda rufite imyenda myinshi cyane kabije ndetse bizanagorana umwaka utaha kwishyura ngo miliyoni 500 ngire ngo z'amadolari bagomba kwishyura kubera biriya bizuba bubatse na ziriya ndege baguze kubizagorana ariko ukuntu bari kubata imyenda biteye ubwoba urabona hari inkuru ivuga ko ngo inkuru yo mu gihe ko ivuga ko ngo u Rwanda ngo rwahawe miliyoni 100 z'amadolari ngo ni ikigega cyitwa ngo ni banki yitwa ngo Asian Infrastructure Investment Bank AIIB yo muri Aziya ngo yahawe u Rwanda miliyoni 100 z'amadolari barushimira ngo rware yubatse ngo rukoresha amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo kwa noneho hakaba hari inkuru yo muri RFI yo ku itariki ya 16 z'ukwa 7 2021 ivuga ngo iyo nkuru nari mbabwiye ya mbere imugiye ko mu ivuga ko ngo iriya Asian Infrastructure Investment Bank ngo yahaye u Rwanda yemerewe u Rwanda miliyoni 100 z'amadolari inkuru iri mugiye ko mu itariki ya 16 z'ukwa 7 2021 ku itariki ya 16 z'ukwa 7 2021 muri RFI ikaba yaratangaje inkuru ivuga ko ngo ibihugu 15 bya Afurika ngo birimo gushaka amafaranga miliyari 100 z'amadolari mubyumve neza ibihugu 15 bya Afurika ngo birashaka miliyari 100 z'amadolari ngo azaturuka muri IDA ngo ni gomba kwari ishami hari simbizi bya Banki Mondiali ngo rigomba gutanga izo nguzanyo ngo za miliyari 100 ibyo bihugu 15 bya Afurika ngo birashaka miliyari 100 ngo amafaranga cyangwa se ideni ngo rifite inyungu nke cyane cyangwa se ridafite inyungu 0% cyangwa se inyungu nke cyane none ibyo bihugu rero barabirondoye u Rwanda narwo rurimo reka ndebe ibyo bihugu ndebe iyo nkuru uko imeze nyibashakire iyo nkuru irihehe iri muri RFI kandi ndebe ahantu yabiri iyo ndayibonye inkuru iravuga ngo inikenze ndo peyi afurikain demande 100 miliyari a la banki mondiyali donc ibihugu 15 byo muri Afurika birashaka miliyari 100 muri banki mondiyali ibyo bihugu ni ibihe rero ibyo bihugu ko inkuru yo muri RFI bivuga ni Senegali, ni Nigeri, ni Madagascar, ni Rwanda ngo nibindi ariko murabona ku Rwanda narwo rurimo kandi bavuga ko imyenda yarwo yabaye umurengera hari nindi nkuru ejo bundi muri bukabashyiraho guma mu rugo hari amasezerano bagiye basinya muri ngo y'abaminisitiri ngo bagiye basinya minisitiri ngo amasezerano bagiranye n'ibindi bihugu y'imyenda cyangwa se y'ubufatanye angaha muri iyi nkuru bavugaga ko ngo hari umushinga w'itegeko donc inkuru ngo ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere ngo cyemere u Rwanda miliyari 2 na miliyoni 721 z'amayeni ideni na miliyari 17 n'ibihumbi 500 by'amadetesi ngo y'impano noneho impamvu ni kwiyubaka no gu no guhangana na COVID. Iki kigegana none ngo cyemerere Rwanda miliyoni cyangwa miliyari 10 ya 10 hari z'amayeni miliyari 10 z'amayeni amayeni ngo none ngo impamvu kwiyubaka no guhangana na COVID. Iki kigegana none gingo muzamahanga gitura majyambere cyongera cyemerere Rwanda uyu namasezerano bagira batinya cyemerere Rwanda miliyari na ko miliyoni 14 z'ama DTS impamvu kwiyubaka no guhangana na COVID. Ikigega cyo muri Abu Dhabi ngo cyemerere Rwanda miliyoni 55 z'amafaranga yitwa ngo amadiramu yo muri Abu Dhabi biri n'iyo gibyo. Bo murumva ko aya mafaranga ni menshi cyane ariko bigaragara ko bakoresha ikintu cyitwa COVID cyabaye nk'ikintu cyo hari nk'umugisha hari Kagame yabonye kugira ngo abyitwaze yaka amafaranga menshi cyane yaka imyenda myinshi cyane. Ahangaha rero umuntu akibaza ati iyi myenda ijya hehe ko abaturage hirya no hino bavuga ko imyenda itagize bageraho abarwaye mwabonye ko bafite ikibazo cyo kuba babona ibiribwa na babwiye hejuru abarembye nta baravuga bati nta mbuto dufite nta mboga tubona abantu baremera bakajya gukora kubera ko leta bafasha mu byumve neza kubera ko leta nta kibaha iyo barwariye mu rugo baremera bagahisha uburwayi bwabo bwa COVID bakemera bakajya kuyikorana bakayitera abandi baturage abandi bantu mu nzira aho bahuye hose kubera ko leta nta kibaha. Ariko murabona imyenda leta irimo gufata ni imyenda ishyano ryose n'imyenda iyo bafashe kera yo ntibareka. Aya mafaranga rero ajya hehe? Bashyizemo amahoteli yabo bashyizemo amafaranga miliyoni ishyano ryose kuva mu mwaka ushize kuba bashyizeho mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize kugira uyu munota nta muntu urajya muri ariya mahoteli kubera ko amahoteli ntigeze akora. Mwumva rero ko ibi bintu biteye ubwoba cyacyo iyi COVID yabaye amahirwe akomeye cyane kuri Kagame kubera ko yatumye afata imyenda myinshi cyane ariko umuntu akaba yanakeka ko wenda anayifata kugira ngo abashe kujya kwishyura indi myenda kubera ko imyenda ni myinshi cyane imyenda imumereye nabi. Ntabwo ari ibintu byoroshye ariko birababaje kubona igihugu cyafashe imyenda ingana gutya. Mwabonye abazunguzayi bararira, abantu bacuruza bararira, abakora imirimo ikomeye kubera imirimo itandukanye kubera COVID, kubera ko COVID yabuze gukora akazi kabo benshi bararira nta ufasha bwa leta bigeze babona. Muribuka ko mu biganiro byashize twagiye tubereka ahantu abacuruza ibitunguru babuze aho babigurisha, abacuruza umuceri babuze aho kugurisha, kubera amashuri yafunze, abacuruzaga ingurube abarora ingurube bacuruzaga inyama z'ingurube babuze aho bazigurisha kubera nyine ibintu byose byafunze. Donc ibintu byo abantu bose boroheje bafite utuzi tubatunze bagize ibibazo ariko nta ubufasha bwa leta na bumwe bigeze babona muri ya myenda yose bafashe ntacyo leta yagize bafashisha ahubwo yagize ifasha abacuruzi bakomeye kandi abacuruzi bakomeye n'abantu muri FPR birumvikana. Biragaragara rero ko iyi COVID irarangira abantu babaye abamiliyaridire hari abantu bayikiriyemo bitwaje imyenda bafata mu izina rya rubanda ariko imyenda bagahita bayifata bakajya muri business zabo ngo barazamura ubukungu kuko ntawe iyo bavuga ngo bagiye kuzamura ubukungu na ubabaza ngo murazamura nde abantu boherereje barabihorera bazamura bene wabo donc abo mu gatsiko bafitanye business akaba ari business zabo bazamura nibyo ngibyo nta bintu bumva ko business nako iyi COVID 19 barayikiriramo pe ahubwo irarangira abantu ari abamiliyaridire barafite indege eshatu baragurisha eshatu ni amahirwe kuri bo rwose iyi COVID irabakizaho bukera kubera iriya myenda baka mu izina ryacu twese igahitira mu mufuka wabo. Mureka njye ku ngingo yindi ndabona nta muntu waba uhari ngo dufatanye reka nze nshake ingingo y'abana ngo bifurije urupfu Kagame bakaba bari mu rukiko reka nze ndebe iyo nkuru abana bato bifurije urupfu Kagame iyo nkuru ndayibana hehe reka nze ndebe bo kandi ndabona ibona hafi andayibonye ni inkuru ivuga ngo abanyeshuri ni inkuru yanditswe na witwa Gatete Muhamudu. Iyo nkuru iravuga ngo muhanga abanyeshuri bane bivuga ko bifurije Perezida Kagame gupfa baburanye abanyeshuri bane bavugwa ko bivuga ko bifurije Kagame gupfa baburanye kwifunga nifungurwa ifungwa nifungurwa ngo urukiko rw'ibanze rwanyamabuye unari gitarama kuri wa kane rwahuranishije ifungwa nifungura ry'agateganyo abanyeshuri bane mu rubanza baregwamo ibyaha bakoreye mu rwungi rw'amashuri rwa Kabgayi batatu muri aba bane rwemeje ko bakomeza gufungwa undi ararekurwa kwa 13 nyakanga 2021 nibwo baburanye ifungwa nifungurwa ku byaha bitanu bakurikiranwe n'abana b'abakobwa batatu n'umuhungu umwe ne n'abana babiri b'abahungu n'abiri b'abakobwa abanyeshuri babiri kuri bane bahawe iminsi 30 yo kuba bafunzwe umwe ahabwa iminsi 15 naho undi urukiko rwemeza ko nta mpamvu yo gukomeza kufungwa rutegeka ko ahita afungurwa abanyeshuri bakurikiranyweho ibyaha bitanu birimo gukurura amacakubiri gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ingengabitekerezo ya jenoside guteza imvururu cyangwa imidugararo yo muri rubanda no kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi ubu ni ifoto ya Kagame cyangwa ni igitabo bononi yumva ko umuntu yafashe igitabo ifoto ya Kagame iri mu gitabo yandikaho rip donko amwifuriza urugendo rwiza ati urapfupfuye ati cyangwa se Imana ikwakire mu bayo none umwe ibyaha bamuhimbiye byose ibyaha byinshi cyane kuri imitwe y'iterabwoba ibintu by'ibyo bo ibyo bakurikiranyweho babikoreye mu ishuri aho bigaye Kabgayi bikavugwa ko bafashe ifoto y'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitabo bigiramo bayandikaho amagambo asanzwe yandikwa ku misaraba rip mu gihe cyo gushyingurwa binavuga ko haba hari igitabo cyanditswemo amagambo y'urukozasoni ku ifoto y'umufasha w'umukuru w'igihugu mu rubanza rwaburanishijwe mu muhezo ku busabe bwunganira bamwe muraba baregwa ibyaha ubushinjacyaha bwabasabiye hamwe gufungwa by'agateganyo kubera ko hari ibindi bimenyetso bikusanywa kugira ngo byuzuze ibyabonetse mu ifatwa ry'aba banyeshuri nubwo itangazamakuru temerewe kwinjira mu rukiko mu iburanisha ryabo ku ifungwa rifungurwa amakuru avuga ko baburanye bahakana ibyaha bine muri bitanu ariko babiri muri bo ngo bemera icyaha cyo kwangiza cyangwa konona ikintu cyundi umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Kabgayi ngo Nshimiyimana Alphonse yabwiye Intyoza com ko aba banyeshuri bafunzwe bafashwe tariki ya 21 Kamena 21 nyuma y'inama yari yahuje abanyeshuri bose abarimu ndetse n'abayobozi b'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline ndetse n'ubuyobozi w'ubugenzacyaha mu karere ka Muhanga ariko Kagame yaratinyitse pe cyane ariko kubona umuntu abana b'abanyeshuri bafata igitabo bakandikaho amagambo akarere kagaterana abakomanda abasirikare bagaterana padiri bagaterana abayobozi bose mu nzego zose bagaterana kubera iki kibazo nawe mu bugenzacyaha ni ibintu biteye ubwoba wagira ngo ni ijuru ryaguye wagira ngo ni ijuru ryaguye kubona iki kintu gihuruza prefegitura yose ngo bamwanditseho ikintu bo avuga ko ibi ngo umukuru uhagarariye ngo ikira uhagarariye ishuri ngo avuga ko ibyo bitaga amakosa nyuma iyi nama yarimo ubugenzacyaha ribu byaje guhinduka icyaha abana ngo batangiye bavuga ko ari amakosa bakoze wenda kuba bashushanyije ku ifoto ya Kagame ngo byahindutse icyaha cy'igitangaza bazajya Buruseli barebe ukuntu bigenze iyo Kagame yaje barebe amafoto ye uko bagira bagenda bayakandagira hasi abandi bayanyaraho ababasha kunyara bayanyaraho bagira gute bamushushanyaho ibintu byose bishoboka azaze kubarega azaze Buruseli nabwo abarega ati ifoto yanjye mwayangije mufite ingengabitekerezo ya jenoside muri iki byose muri abateroriste muri iki kwatabarega ntago babireba kandi amafoto ye bayangiza ahari abanyura imbere barimo kuyangiza bamwe bayanyaraho bagira bate dogwa bamenaho amaraso bagira gute basigaye ibintu bimeze nk'amaraso kugira ngo berekane ko ari umwicanyi ibyo byose abinyuraho akabide ariko yagira akajya gufunga abana b'Ikabgayi ngo bashushanyije ku ifoto ye n'ibintu biteye ubwoba mbo reka ingingo reka nyirekeraho ngaho murabona ko ni ibintu biteye ubwoba kubona abana abana bato nkaba ngaba wenda bangize igitabo birumvikana n'icyo kosa bakoze no kwangiza igitabo naho iriya foto yo ifoto iri mu gitabo ndumva nta wenda babana ko bangize igitabo ariko umuntu yagura ikindi ariko ibindi babarega rwose no kubarenganya cyane mbo ikindi rero umuntu yavuga reka tujye ku ngingo yacu umwe muri bo umwe muri abo bana ahangaha icyo nabonye gikomeye nuko ngo babakurikiranwe n'ubutabera ngo bari barigise ngo bapawa mwumva ko babigize politike none ikomeye cyane ndetse ntabwo bikibaye uko baganye bw'abana bangiza mu gitabo ngo ndetse n'icyo gitabo ngo cyakorewemo ibyaha bakaba ngo barabyanditse ngo hari uwavuga ko ngo umwe muri bo ngo afite se ufungiwe mu byaha bya genocide urumva aho ngaho ni babigize ibintu birebire cyane urumva ko abapadiri batangiye bavuga ko ari amakosa yabaye ariko babigize icyaha gikomeye cyane kuryo bazanyemo n'ibyapa wa n'iby'ababyeyi babo bafungiye genocide n'ibiki byose murabona babarega ibyaha n'ibyo barega abanyapolitike bose bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta murabona ko bari abana baragowe ariko umuntu akaba yavuga ko ikibari kibazo ni ikibazo cyo gukurikiranwa kamemu abana bagombye kugikurikirana bari abana abantu bakamenya ibigiye kuba bahe ibyari byo ubatabariza akabatabariza kuko ntabwo sinaga ni normal ko abana batobangana kuriya wenda bashobora kuba barunona igitabo bakagira gute amakosa baho ariko kugira ngo babigire babijyana mu rukiko nyiramana rugukabya kamemu kandi muribuka ko hari umuntu ngo waba wara i Burundi byarabaye u Rwanda rwavugije induru ngo Nkurunziza ngo yarenganyije abana ngo sinzi ibyo bari banditse mu gitabo bamwanditseho mu gitabo icyo gihe byari byabaye ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda ngo Nkurunziza ngo Perezida Nkurunziza ngo ahohotera uburenganzira bwa muntu ngo abana bazize ubusa none ndiye nabo mu Rwanda birahabaye babajyanye mu nkiko reka ndekere aho ngaho reka tujye ku ngingo yacu ikurikiyeho ni reka mbanze nyishake ni inkuru ivuga ko Muhanga ngo bakoze bazanya amazi meza noneho igikintu gishya mu Rwanda nabonye nuko ngo abantu b'Muhanga bo reka tubanze kuri inkuru daboro inkuru ivuga ukuntu Kagame muri uko yazanye umushinga witwa ngo Rwanda Connect sinzi ukuntu bayitaga mu Rwanda Connect ngire ngo aho yavugaga ngo ngo arimo gukusanya muri Kagame ngo n'umuryango we nibo baratanze smartphone za 50 simbizi ariko batanze nyinshi Kagame baravuga ngo abarashishikariza abanyarwanda bose gutanga amafaranga bagafundurizinga amafaranga menshi noneho bakagurira ngo abaturage batishoboye ngo bakabagurira ngo smartphone ngo telefone zigezweho iyo ugiye mu mibare rero ubona ko izo smartphone amfite imibare bavuga nuko ngo byari ngo miliyoni ebyiri ntabwo ari abaturage bavuga ngo bazagurira ingo miliyoni ebyiri kuko iyo bavugaga abantu batunze smartphone mu Rwanda basanga ari bake cyane noneho bakavuga ngo hari ingo miliyoni ebyiri ngo zikeneye gutunga smartphone iyi telefone igezweho ijya muri internet nako irimo internet ngo kugira ngo abaturage bajye babona serivisi ngo batagombye kujya ku biro bya leta ngo kubera ko mu minsi mikeya ngo leta ntago izongera gutanga serivisi ngo abantu bagombye kuza mu rugo ngo bazajya bayitanga kuri internet gusa urumva ubwo bwirasi bw'igitangaza ngo igihugu kidatanga serivisi abaturage batagomba kuza mu biro bagomba kubona serivisi zose bibereye iwabo bakoresheje internet bo noneho bati ni ingo miliyoni ebyiri zagomba guhabwa smartphone byagenze bite rero mbibutse ko smartphone ni ziriya za marafone za Kagame afatanyije n'uriya mu Pakistan urumva ubwo niyo ntuzo muzi ari amafaranga menshi tugure telefone hariya mu zabuze abazigura za ziriya telefone bavuga ngo zikore zitaragirizwa mu Rwanda noneho tuzigure ubwo uruganda tuwe suruhaye cyashara bati tuzaziha abaturage bakenye cyane okay ariko abaturage ntabwo ari cyo kintu cya mbere bakeneye kurusha ibindi telefone igura amafaranga ijana n'ijana na 20 izo telefone za Kagame ziriya zo muri marafone bavuga ngo bateranyiza Kigali imwe igura amafaranga ijana izindi zikagura amafaranga ijana na 20 ngire ngo none amadorari jenayi cyangwa amadorari jenayi 20 mbese umuturage wa wundi utagira amazi wa muturage utabasha kwigura isabune nicyo kintu cya mbere akeneye akeneye telefone yigurije 20 ese n'uyimuha internet azabasha kuyigura ku internet ntabwo ari ubuntu kandi bagomba kuyirihira ahangaho ni ikibazo none batwereka abaturage batagira mituwere abaturage batabasha kugura agapfukamunwa batabasha kugura isabune kugira ngo birinde covid ariko twideka tubahe smartphone ndabwo urumva ko iryo naryo ni ikosa n'ubwirasi bukomeye ariko ikibazo kindi nizo smartphone baba barabonye nibutse ko bavuga ko amakuru meruka no kuvuga ko bari bakeneye smartphone miliyoni 2 kugira ngo izo ngo miliyoni 2 bazigezeho smartphone buri rugo imwe imwe ubwo nduvuga ko ari mu rugo niba mu rugo hari abaturage hari abantu 10 ubwo nduvuga ko bose bagomba gufataya smartphone imwe birumvikana mbo noneho ndo gusangira telefone imwe mu rugo niba barindwi bari 8 bari 9 bari 10 mu rugo ngo ni wari umushinga ariko babonye smartphone zingahe babonye 2024 kandi bakeneye smartphone miliyoni 2 urumva ko ni umushinga uhenze kuko niba smartphone imwe igura amadolari 20 ntago ari ikintu cyoroshye ko na amafaranga bagomba kuvana mu bantu nabonye inganda zimwe nka za MTN itanga smartphone zingahe urumva ntago ari umushinga woroshye ariko none ikibazo rero tugezeho niki urumva ko amafaranga bayatse bavuga ngo bashaka kugurira smartphone abaturage bakeneye cyane uziko ata wenda kandi nacyo kihutirwa mu byo bakeneye muri rusange none ahubwo smartphone bari kuza muziko bazihaye abantu batanga serivisi z'ubuganga bo hasi cyane ngo bafasha mu buganga z'ukuntu babita izo barazi bahaye urumva ko ni abakozi ba leta bakorera leta abo barazi bahaye none ngo bagiye kuziha abantu bo mu tugari reka ndebe inkuru uko yanditse inkuru irandi iyi niyo mugiye ko mu kwitariki ya 16 z'ukwa karindwi iravuga ngo iburengerazuba abakuru b'imudugudu 3261 batangiye guhabwa telefone zigezweho urumva ni za smartphone bana bafoto y'iyi telefone bari kuzitanga urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye donko ni urumva ko barababwira ngo iki rero impamvu bazibahaye ni iyihe ngo Major Alexi Alexis Kagame yavuze ngo iki yaravuze ngo batangire ngo Alexis Kagame General Major Alexis Kagame waruhagarariye ingabo z'u Rwanda yasabye abayobozi b'imidugudu kuzajya bazifashisha bagatanga amakuru bakanerekana ibitagenda kugira ngo bikemurwe aha no kuvuga ngo rero bazi bahaye kugira ngo abantu bo mu tugari batangire bavuge ibihabera bamwe barega abandi bagire bate batange amakuru nta kintu kiri bazibahera ariko izi telefone ntago ariko zari zigenewe urebye kubera ko ibintu uburiganya niba barafashe telefone bavuga ko baratse amafaranga muri wa mushinga ngo ibaze Rwanda Connect wo gufasha abaturage bakenye cyane baka amafaranga bavuga ngo bazagura telefone baziha bakenye none bakabazi kuziha abantu babo mu tugari urumva ibintu ni uburiganya bukomeye cyane ubwo rero urumva ko abantu batanze amafaranga baba muri diaspora bahe hose batanze amafaranga bazi ko bagiye gufasha bari abantu abaturage bakenye none telefone zikaba zirimo gufatwa n'abantu babandi ngo abandi bakora mu buganga bakabazihaye abangaba bo mu tugari abayobozi ba leta bo mu nzego z'ibanze murabona ko abantu habayemo uburiganya bukomeye initirishoni ni uburiganya bukomeye cyane iriya leta ikora ntarwo bwa mbere bariganya kubera ko muribuka bigeze gusarura miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda muri wa mushinga bitaga ngo bye bye nyakatsi bakoresheje bya bindi ngo $1 campaign ngire ngo kugira ngo bubakire abantu basenyewe na nyakatsi mu Bugesera murabyibuka ibyo twize kwiganiraho bavuga ngo bazubaka inzu 550 bubaka inzu 16 gusa inzoya inzu 19 bafashe miliyari 2 zivuye muri diaspora miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda zo rero muri diaspora bavuga ngo bazubakira abaturage 550 bubakira inzu zikomeye umushinga wubaka mu Bugesera wubaka inzu 19 gusa nabwo ngo ntizuzura zituzuye nabwo amafaranga bararangiye babura ahantu yagiye urumva ko ntabwo ari ubwa mbere batirisha ejo ubundi mwabanyana muri diaspora bavuga ngo nabo babiye miliyari 2 nanone ngo bakoze ibintu byo gushaka kubaka amacumbi hari Nyamirambo baguze ibibanza miliyari 2 nanone barazibambura urumva ko mu Rwanda ibintu by'uburiganya ni ibintu byeze leta ubwayo irariganya kugira ngo bariganye abantu ngo barashaka kugura abaturage ngo telefone barangiza bazihe abayobozi mu nzego z'ibanze ibi ni ibintu biteye isoni reka tujye ku nyungu yacu ya nyuma inyungu yacu ya nyuma turareba aho imuhanga aho ngo bahaye abaturage amazi meza ngiye kubanya nabonye ari inkuru nziza ni inkuru yo mu Museke ku itariki ya 16/7/2021 2021 Museke iravuga ngo Muhanga ingano y'amazi ku batuye umujyi yikubye kabiri abakennye 1000 bayahawe ku buntu angahe niho ntinda cyane abantu bakennye 1000 bahawe amazi kubuntu. None tukibaza logique yatunye bayaha kubuntu kwera ko abaturage ntago basha kuyagura. Mbibutse ko mu Rwanda hari abantu batubwira ko hari abantu bari mu bukene bukabije miliyoni ebyiri n'igice. Ubu niko imibare ihagaze kandi ni banki imibare ya Banki Mondiale. Donc miliyoni ebyiri n'igice bari mu bukene bukabije batabasha kugura amazi, batabasha kugura n'isabune, batabasha kugura n'umunyu. Twara nabo bunyije ubundi nta kwezi kurashira abaturage bo muri Rubavu bavuga bati amazi meza ntabwo tubasha kuyagura kuko igiceri cy'icumi ntabwo twakibona. Hari umuntu wari uhari ucuruza amazi muri kuri za robine yari amavomero rusange w'umuntu akavuga ati ngewe abaturage barahangaha ntabwo babasha kugura amazi abenshi, ati ngewe ku munsi ncuruza ijerekani 20 gusa, abandi batuye ahangaha ntabwo babasha kugura amazi arabahenda, ntabwo wabona igiceri cy'icumi kugira ngo baze kugura amazi mu ijerekani, icyo bakora bajya kwivomera amazi y'ibiroha mu kabandi ahangaha kigiri mu cyumbi. Naho twabaje ikibazo ati bishoboka bite ko mu Rwanda ruvuga ngo rufite igiga ibigenda juru rurimo gukora imishinga ngo utumodoka tugendera mu kirere dukoresha amashanyarazi imishinga izagura miliyari irenga y'amadolari, dushobora kubonamo abaturage ikiciro cy'abaturage kitabasha kugura amazi meza. Ni ikintu kirishoka kirishoka. Donc kugira ngo igihugu aba hari ikiciro cy'abaturage batabasha kugura amazi meza, batabasha kunywa amazi meza, mbega nkuko kugira ngo byumvikane neza umuntu yavuga mu Gifaransa bari condamné, condamné kunywa amazi mabi, condamné nuba ngo ni nta yandi mahita bagomba kunywa amazi mabi, nta kundi kuntu bizagenda ntibashobora kugura amazi meza kubera ko nta bushobozi bafite kugura amazi meza, bagomba kunywa amazi mabi atari kubera ko bayakunze, ahubwo ari kubera ko nta bushobozi bafite kwigurira ijerekani y'amazi meza. Ni gute rero mu gihugu ashobora kuba ikiciro cy'abaturage babayeho gutyo? Warangiza ukatwenga muri perezida maze imyaka 17 ukatwereka imishinga y'ibitangaza utarasubiza icyo kibazo. None habonetse imuhanga, habonetse fashe navuga abayobozi bavuga bati twese ko ntiyazi niba ari nabyo bashobora kuba nabeshya kubera ibintu tuba twavuze ahangaha kuri radio itahuka, bashobora kuba babikoze kugira ngo bumvikane ko ibyo tubanenga wenda atari byo ko leta nayo ifite umutima ishobora gutanga amazi meza. Urumva ishobora gutanga amazi meza, none baturi bati twahaye abaturage igihumbi bo bakene twabahaye amazi y'ubuntu. Okay, ariko dufite abantu miliyoni ebyiri n'igice bagomba kubona amazi y'ubuntu, ntabwo ari abaturage igihumbi. Kandi ikindi kibazo niba iyo logique yatumye uvuga uti bari abaturage barakennye cyane katuha amazi y'ubuntu, yagombye no gutuma no mu tundi turere no mu mujyi wa Kigali mu Rwanda hose abaturage bakennye cyane babona amazi y'ubuntu. Iki ni ikintu cyumvikana, kuki bidakorwa mu Rwanda hose? Nibwo bwa mbere mbibona. Ahubwo ikintu nababwira nuko wenda nibaje no kubabwira nuko muri ibihe bya COVID turimo akandi kantu u Rwanda rwihariye kataba mu bindi bihugu, nuko mu gihe abaturage bakeneye amazi yo gukaraba kubera ko COVID isaba gukaraba kenshi, urumva ko amazi abantu bakoresha aziyongera, bakeneye amazi mu gihe bakeneye ko amazi ahenduka kugira ngo babashe gukaraba kugira ngo babashe kwirinda COVID, ahubwo mu Rwanda igiciro cy'amazi cyariyongereye. Kandi amazi ntabwo ari umuntu privé uyacuruza, ni leta yacuruza. Ukibaza utari ko leta imizitse ni gute mu bindi bihugu mu bihe bya COVID batanze amazi y'ubuntu bagatanga n'isabune z'ubuntu cyangwa se amazi bakagabanya igiciro n'isabune bakayigabanya igiciro kugira ngo abaturage bose babashe kwigorera isabune babashe kwirinda COVID? Noneho mu Rwanda kugira ngo bakore nk'ibyo bintu kugira ngo ahubwo bakongera igiciro cy'amazi, ibyo bintu wabisobanura gute? Uri umuntu ufite ubwenge butekereza ni gute leta ishobora gukora ikosa nk'iryo ngiryo bakongera igiciro cy'amazi? Bazi ko ndeje n'umuri abaturage batuye batabasha kuyagura, bafite ibyiciro by'abaturage batabasha kwigura amazi meza, amazi arahenda. Noneho mu gihe cyo kubiza kugira ngo bagabanye igiciro cyayo abantu babashe kuyigondera no babashe gukaraba kugira ngo birinde COVID, ahubwo bakongera igiciro. Ibyo bintu ni akantu gashyashya kaba mu Rwanda, ni akantu kadasanzwe kaba mu Rwanda kumwimerere mbega umuntu atasanga ahandi, ariko nako gakocamye. Ahangaha rero urabona ko iyi nkuru ntabwo umuntu yakwizera neza ko abantu b'imuhanga babonye amazi y'ubuntu, ariko banayabonye byatera ikibazo cyo kubaza impamvu bidakorwa mu Rwanda hose. Ni gute icyo kibazo turacyakibaza, ni gute mu Rwanda ashobora kubona abantu miliyoni zingahe bari mu byiciro by'ubudehe batabasha kugura amazi meza bari kondane yo kunywa amazi mabi? Ibyo bintu bishoboka bite? Ntabwo njye simbyumva. Iki kibazo nzakomeza nkibaza impamvu nari nyizanye iki ngiki, nuko ikibazo impamvu nari nyizanye nuko dukunda kukiganiraho kenshi tukibaza ikuntu leta ishobora gutunga abantu ibyiciro by'abaturage bidashobora kunywa amazi meza. kubera ko badabasha kuyigondera iki kibazo ni mana nzaje ariko rero niba nibi muhanga bishoboka batabeshya byagombye gushoboka no mu Rwanda hose abaturage bakiri cyane kurusha abandi leta ikaba ya subvention amazi bakaba amazi y'ubuntu kugira ngo nabo bagire access cyangwa se babashe kunywa amazi meza ko bitabaye ibyo kibazo giye kunywa amazi meza kubera ko arabahenda tubasha kuyagura angaha ni ikibazo gikomeye cyane kandi umuntu uzaje uvuga ibintu by'amajyambere y'u Rwanda azaje abanza dusubiza iki kibazo ni gute amajyambere muvuga ari hehe niba mufite abaturage bagera kuri miliyoni zingahe batabasha kugura amazi meza ko barabyivugira mu nkuru batabasha kugura amazi y'ijerekani babura igiceri cy'icumi nka bariho muri Rubavu bavuga batabasha kubona igiceri cy'icumi cyo kugura amazi meza ayo majyambere muvuga ya bwa ubukungu bwihuta bwa 78% ku ijana buri mwaka muri atira amahanga ubwo bukungu bwihuta buri hehe bugera ku baturage niba abantu babura igiceri cy'icumi cyo kugura amazi meza yo kunywa angahe ikibazo gikomeye reka ndebe niba hari umuntu wabaje mu kiganiro.
Okay, urakoze nakano gatoya nagira ngo mvuge ku kuri iriya ngingo yabari yabana ubundi mvuge n'ibyo kumazi. Iriya nkuru yabari yabana irababaje. Ngewa irababaje ikintu kibabajeho n'ukuntu n'uruhererekane rwiriya nkuru ukuntu ikoze aho usanga bavuga bati abana banditse mu gitabo bandika ngo ku ifoto ngo yakaga yapfuye akaga se niba baranditse se ko kaga yapfuye ubundi se ubundi ntazapfa kagaza ari igintu binsetsa kagazapfa abyange abyemere yaravutse agomba no gupfa kandi hapfu wavutse byemere kuvuga rero ngo abana ngo baranditse we ndango mitsa ngo bandika ngo ku ifoto ye ngo ripo nyine nubu ndazapfa ni hahandi he ariko noneho ahantu wumva harimo ibintu byo gushaka kuzamura nk'ibintu by'ubudode cyangwa ibintu by'amata iko nyine muri kiriya gihugu kiyobowe n'abantu b'amashitani n'abapagani n'ukuntu bavuga ngo ni ibyaha babashinja bariya bantu harimo ibintu ngo seje gupfobya jenoside babihuza gute kabagema umbwira ukuntu bahuza gupfobya jenoside no kwandika ku ifoto ya kaga umuntu avuga ko yapfuye ntabwo mbizi harimo ikintu ngewe ntumva muri biriya bintu by'ibyaha byabo ntabwo hariho ikintu ntumva ubundi barangiza bakavuga ngo abana ngo bitaga ngo abapawa abana se bariyita abapawa ariko biyitaga abapawa se biga hehe biyitaga abapawa se ba no oya tujye twumvikana mu bintu barangiza nanone bakongera bakabihuza ngo n'ukuntu bafite ababyeyi babo ngo bafungiwe jenoside nimba se bafite ababyeyi babo bahuri bafungiye jenoside barabahuza gute n'abo bana abo babyeyi babo se noneho bafungiye nibo bari kubwira abo bana ngo bajye nabo bajye gukora jenoside nibo bari kubwira abo bana ngo bapfobye iyo jenoside no bwana kabagema agatsiko kari gatera muzunga icyakora iriya nkuru nanjye narayibumye ndayisoma ariko ngeze hariya bavuga ngo bariya bana ukuntu bitaga abapawa ho ntabwo nihanganye narasetse navuga nti uru Rwanda rwose uru Rwanda noneho turashize turarangiye neza ariko bavuze ngo ukuntu bahuruje ngo abayobozi ngo ubuturere ngo ibiki byose ngo bantu baraza ngo fukira ngo nyine ni gikuba cyacitse ngo kuba abana baranditse ku ifoto ngo kaga yapfuye kaga azapfa bimenye naho yicaye abimenye kandi iyo zinahangaho wa mugani iyo turi kumuvugiriza induru ibyo tuba dufite kuri za pankarte tumuvugiriza induru tumwamagirira twamagana amabi ye ko ari ntaho araturega se yuko twakoresheje amafoto ye ngo tuyandika ibyo dushaka kandi ko aba ari uburenganzira bwacu nubari abana rero nabo kuba wi okay wenda kwandika mu gitabo kwa byo kwangiza igitabo ntabwo ari byiza ariko ntago ntabwo ari ibintu bya bibintu bibihambaye n'iki cyose ni ibintu wenda bahanirwa n'umwarimu w'ishuri ntago ari ibintu byo kuvuga ngo bagiye kubarega ingengabitekerezo bagiye kubarega ngo gupfa bya jenoside bagiye kubarega kugambanira igihugu bazabashyira no mu bindi bintu byinshi cyane ibyaha bimwe biteye ubwoba bajya barega abanyepolitike nyine batavuga rumwe nabo no oya bakariya gatsiko karakabije kariya gatsiko karakabije abana no kubyandika ahubwo n'uburenganzira bwabo iyo gusa no kubyandikiye mu gitabo iyo babona ahandi hantu hari ifoto ye bakabishyiraho nabo bakabyandika kagazapfa kagahuri umenye yuko uzapfa abo bana ahubwo wa mugani nkuko kabagemo wabikomejeho bari abana nukubavuganira muri UNICEF kamema abe bikamenyekana bakabimenya uburyo abana noneho aba bari basigaye batari barishwe na bwaki batari barishwe no kugwingira noneho bageze aho babateroriza babafunga ngo bavuye ku kagazapfa kagareka abana habana b'abanyarwanda amahoro kaga n'agatsiko kawe rwose mureke abo bana mwibangamira abana mureka abana bakure utwo ngutwo n'utwari twabanyuze mu jisho none natwo mutangiye kuzajya mugenda mudukurura gake gake ejo bazaba baburi irengera abandi babafungiye nyine mu bana abandi mwabisha abandi mwabahaye izo ngona zanyu kaga gatsiko nimureka abana dore namwe muri kubyara buzukuru nimureka abana nimuhabana amahoro kandi ibyo mukorera ku bana babandi mumenye yuko nabanyu n'abuzukuru banyu nabo bishobora kubageraho bwana kabagema rero nkomeza ngera ku ingingo y'amazi aya mazi bari kuvuga ngo bahaye ngo muhanga ese kubera icyo ari muhanga babikorewe ngo nacyo ni ikibazo nibajije navuze nti imuhanga kubera icyo ari muhanga kubera iki bitaba byarakozwe mu tundi turere ese ubundi hari hategerejwe iki ko bagiye batubwira kenshi yuko ngo amazi ngo mu Rwanda rwose ngo buri muturage afite amazi ngo amazi arahari n'iki cyose none dore covid irabatamaje bati muhanga niho ibintu by'amazi amazi yabonetse rwose amazi yabonetse ku buntu kubera icyo amazi ataboneka ariko ubundi ku muntu nka leta ikunda ngo abaturage nka leta babe bari kuvuga rwose yigereranya na Singapore kubera icyo umunyarwanda agomba kubura amazi umunyarwanda abura amazi mu bigenze bite umunyarwanda yabonye yahagombye kubona amazi katwitoma akabona amazi yo gukoresha akabona amazi abafite buri gihe kubera iki ariye bari muri experimentation se bari gukora wenda ngo tuvuge yuko babahereye umuhanga ejo undi zaba byageze mu tundi turere n'ahandi ariko ibi ni ibintu bamaze iminsi myinshi batubwira yuko umuturage mu Rwanda ngo buri wese afite umuriro buri wese afite amazi nsimbutse gatoya no kuri ibi ngibi bya za telefone haratubwira yuko ngo bafite amatelefone bose ahubwo noneho ukaba usanga bari gutera ibipindi babeshya ngo bakreya ngo ibigega ngo abantu byo gushyiramo telefone baraza telefone aho kugira ngo bazihe abo zakagombye gufasha bakazifata noneho ahubwo bakazijyana kuzikoresha muri abo bakozi babo aba bantu n'ibisambo biteye ubwoba niba rero abantu amazi cyane muri ibi bihe bya covid abantu bakeneye amazi rwose kandi bakaba bakeneye amazi meza isuku nyinshi amazi meza abantu bakaba abaturage bakagira isabune nibagerageze uko bashoboye wa mugani nimba atari ukubeshya kubera yuko ibintu by'agatsiko buriya nta kintu na kimwe njya nemera cyabo ushobora gusanga wenda ari nko mu mudugudu umwe amazi ari noneho barangiza bati muhanga yose abaturage babonye amazi bafite amazi meza leta imwe atangira ubuntu ibyo adatsiko ntabwo njya mbyemera niba koko biramutse bibaye ari byo atari ukubeshya nibabikore no mu tundi turere twose habuze iki ni umushinga se wizwe nabi ni umushinga se udafite finansuma zo ntabwo finansuma barazibonye zihagije n'umushinga habuze iki kugira ngo amazi akwira ahantu hose twe kuzajya tubona abantu bajya kuvoma ahantu mu bidendezi usanga harimo bavoma amazi harimo n'inka ziri kunywa iruhande inka ziri kunagamo amaganga inka ziri kunagamo amase abantu bavoma nabaho ngaho ku ruhande bari no kunywa oya ntabwo agatsiko nimutekereze ku munyarwanda ariko abanyarwanda naninjye kuvuga ngo abanyarwanda nibamara gupfa bakabarangiza bizagenda bite ariko n'ubundi hari gahunda barimo bashyira mu bikorwa batangiye kuzajya bazana impunzi bakuye ahantu hose umenya hari abanyarwanda nibabica bakabarangiza n'ubundi bazabasimbuza izo mpunzi akaba arizo bazatuza u Rwanda bakaba aribo bazahinduka abaturarwanda bashyashya ariko rero ntekereza yuko nta wicira abantu kubamara wenda gatsiko kashobora kuba gafite ibyo kapanze ariko ku rundi ruhande ntago gashobora kuzica abanyarwanda bose ngo kabamare ngo kabarangize nk'uko kabitekereza ngo bashire bose barangire burundu oya gashobora kuba gafite imigambi yako ariko ku ruhande hari n'iyindi migambi buriya njye ndemera nemera Imana hari n'iyindi migambi y'Imana agatsiko kadashobora gutsinsura uko byagenda kose naho rero nibakorere nimba koko bumva ngo bakunda abanyarwanda nk'uko bazabicara babibeshya ariko tuzi neza yuko inyuma bari ibindi nk'uko berekana ngo imaje nziza ngo mu bikorwa byiza bakorera umunyarwanda niba bikore koko ku buryo buri bwo ariko mvuga gutyo ntabwo mvuga nsaba ndavuga mu nshingano z'umunyarwanda mu burenganzira bw'umunyarwanda agatsiko gafite ibyo kagomba gukorera umunyarwanda kandi biri byiza kuko ari agatsiko kayoboye kakayobora abanyarwanda kandi kakabayobora ku buryo bwiza kabaha ibiri byose bakeneye byabasha kuba bikubesha nk'umunyarwanda nyine nk'ikiremwa muntu ukikabaho kandi kigatunganirwa ariko no kubera yuko nyine agatsiko ariko kishyizeho katashyizweho mu Nyarwanda n'usanga ruzingiye n'usanga hari ikibazo gikomeye cyane gatsiko karaje nyine kishyiraho umunyarwanda rero nta kintu ashobora kuvuga nta n'ikintu ashobora kukabwira ngo kumve nta mu bimugirirwaho agatsiko ko kumva yuko kagomba kwica umunyarwanda no kumurimbura nyine kubera yuko kari kishyizeho niho nicyo kibazo gikomeye buryo hari ubutegetsi bwiza bwashyizweho n'umuturage ubutegetsi bukora nabi umuturage akaza akavuza induru akabavugiriza induru twebwe inanga rwose turagenda tukavugiriza induru abadepite bari muri za circonstitution zacu tukababwira tuti no nimba ibintu ntibikomera gutya ibintu bigakomeza gutya ejo ndi amajwi yacu ntabwo tuzayaba kandi iyo tugiye tukababwira gutyo tubona yuko ibyo twababwiye basubiye inyuma ko kugasanga barabikoze cyangwa ugasanga baranabikosoye ariko rero igikomeye iwacu kandi kinagoye nuko nyine hari ibyo bimanuka ko gatsiko kaje kikishyira ku butegetsi ubundi kakagenda nyine kagatekinika ibintu byose ayo matora kagatekinika abo badepite kagashyira ibintu byose izo za sena kagashyiraho bumva yuko ngo ari iby'abanyarwanda ariko ari abanyarwanda batabyibonamo naho ngaho ikibazo nicyo kibazo dufite agatsiko nyine karagenda kishyira hariya ubundi umunyarwanda nta burenganzira afite bwo kuba yabaza buriya nayo manariya madeni barimo bagenda bafata uko bwije n'uko bukeye abanyarwanda bagombye kubigiramo uruhare bakavuga batari ko ya madeni iyi myenda abanyamakuru bakavuga bati iyi myenda mukomeza gusaba muzana iraza ikamara iki muduhe icyo iba yakoze muduhe byose turebe aya mafaranga akomeza kuza icyamara n'icya akorera abanyarwanda kubera yuko rero ari ubutegetsi nyine bwa kaga wikiza nyine cyaje kije kurimbura abanyarwanda baraza nyine ubundi bakishyiraho umunyarwanda wagira ngo nugize ngo apfuye kuba yavuga ati ku burenganzira bwanjye araburirwa irengero undi arafungwa undi baramugaburira ingona undi baramukubita intorezo undi baramukubita agafuni undi byose ibishoboka byose kugira ngo nyine amabi bakora bakorera abanyarwanda adakomeza kuvugwa bwana kabagema icyo navugaho gusa njyewe muri bingizi netwebwe abanyarwanda njye mbona ari natwa hari dukomeza duhe imbaraga aka gatsiko katanafite uti guti nuko njyewe mbona habuzemo hari wenda no kwishyira hamwe kwacu nk'abanyarwanda twese ngo ko twumve ko twese tubabaye kubera yuko harimo bamwe banyura hano bakumva yuko ngo ari bababaye bonyine abandi bakanyura hano bati twese ko hari ababaye twenyine nifuwa rero twese tuzashyira hamwe tugashyira hamwe agahinda kacu tukumva yuko imibabarire y'umwe ari yo mibabarire y'uyundi hano tukavuga tuti reka agahinda kacu tugashyire hamwe none tumara kugashyira hamwe turiya uwatugiriye nabi nitumara kumara uwatugiriye nabi uwo nguwo azaba ari we mwanzi wacu aho hantu rero ntabwo turahagera kubera yuko rero tutarahagera niyo mpamvu nyine kaga azakomeza agenda duhonda ariko byari bikwiye yuko twongera tugashyira ubwenge ku gihe twongera tukareba nimba uri kudukorera ibibi nimba uri kutwima aya mazi meza mbega nimba uri gutuma tujya kuvoma aya mazi y'ibirohwa nimba uri gushyira u Rwanda muri iyi myenda izishyurwa n'abuzukuruza bacu n'ubuvivi bwacu ninde ugejeje abana ku buce harimo abahonda bafunga ababuze uburyo bwose ngo banditse ngo yapfuye kandi n'ubundi azapfa ibyo byose tukabireba twamara kubibona tukavuga tuti dore n'uyu nguyu turamuzi twe kuvuga ngo ni njye wababaye twese twarakubitse noneho dushyire hamwe uwo mwanzi wacu uwo twita umwanzi ari we kaga n'ubuyobozi bwe bwose noneho twicare tumutsinsimure tubashe kubona twabona u Rwanda rwiza u Rwanda twifuza naho ubundi ndambabwije ukuri yuko utu tuntu bagenda batubeshyeshya ngo bazanye ngo amazi meza ngo ahanga amazi arabonetse utu nyine ni utuntu bashobora no kubikora igihe gitoya rega kariya gatsiko murakaza ariko imishinga se katagiye kazana ni iyihe bakayizana haba hari nk'umushinga tuvuge ngo bati bahatanzwe amafaranga yo gukora umuhanda uyu n'uyu umuhanda bakagenda bagaharura barangiza bakazanamo ba bagore b'abakecuru birirwa bahonda amabuye muri za viyuti batazigera bahemba nabo bazambura cyangwa bazajya bakora amezi atatu babahemba kumwe bakora atatu babahemba kumwe bati nguwo umuhanda warakozwe wararangiye kandi haraje za miliyoni na za miliyoni zo gukora umuhanda ugasanga nk'umukino icyo ni ikintu nk'icyo ngicyo nka bibiri bya gatatu cyangwa bitatu bya kane byo by'amafaranga aba yaratanzwe muwo mushinga agatsiko karafashe kishyurira nyine mu wara barajyanye iyo ngiyo za rusorora aho ngaho kwa ngarambe karamba kubita muri ibyo bigega byabo barabika ayandi bashyira mu miryango yabo bimeza neza proje nyinshi nuko nguko bigenda bigabanyamo bagabana banyarwanda rero nitwebwe two guhaguruka tukamenya ko tubabaye nta bintu byo kumva yuko ngo hari uwababaye kurusha undi cyangwa ngo wababajwe n'undi twese twarababaye twese twarakubititse menya ko agahinda kawe ariko kanjye menya ko agahinda kanjye ariko kawe noneho icyo gihe tuzabasha kwishyira hamwe twikureho aka kaga katuziye kaje kuturimbura bwana kabagema ndumva ari ahangaho nagarukira mbaye ngushimiye urakoze
ikiganiro cyacu numba kirangiye gusa nagira ngo hari ikintu abantu bajya bakunda kuvuga kari muzabyumva no mu miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu u Rwanda bavuga bati mukoresha ikintu bita ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo muyikubitishe abantu batavuga rumwe na leta abantu mucetekesha abantu kwandika umuntu yabivuga none aba bana b'abanyeshuri kazi n'abanyeshuri bato rwose b'impinja biga umuntu yavuga ko ari impinja biga i Kabgayi abantu b'abangavu batoya bashushanyije wenda ku ifoto ya Kagame bamwifurije gupfa none ibyo bamurega barabarega ngo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi mwumve icyo kirego abana abanyeshuri bicare mu ishuri wenda bakubaganye niko babyitaga abapadi bavuga bati abana bakosheje ni amakosa cyangwa se bononye ikintu cy'undi kubera kumva bashangije mu gitabo cy'undi wumva ni ikosa ry'abana batoya noneho leta ise ibarega ngo gukurura amacakubiri kushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi ingengabitekerezo ya genocide guteza imvururu cyangwa guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mutekereza ibyo bintu bari kurega abana b'abanyeshuri ntibigeze basohoka ntibigeze bavugira kuri radio nta kinyamakuru bigeze bandikamo ngo bahamagarira abantu wenda kwanga ubutegetsi na cyangwa se kurwanya ubutegetsi umuntu usubiye kwenda niba ubundi muri rusange ubutegetsi uburwanya ni inshingano zawe zo guhamagara abantu kubwanga kuko utabwanze ntabwo abantu bagomba kuvaho bakabwanga bakagukurikira ibyo ni devoir ya uri muri opposition ntabwo uvuga neza ubutegetsi urimo kurwanya ugomba kuvuga nabi iyo uvuze nabi abantu barabwanga bakabuzi bukira bakagukurikira umva rero ni inshingano yawe ubu byo ukora unenga ubutegetsi cyangwa se upropose ibintu byiza ubutegetsi budakora butabashije gukora cyangwa ukanenga ibyo bakora bituma abaturage babwanga ubwo babwanga rero bakagukurikira umva ubangije ubutegetsi amfite urumva ariko ntakuri kumeza umva rya tegeko ntabwo wabuka uruposition bagufunga urumva ariko bize umva ariko abana b'iminja bari hariya bicere ku ntebe wenda bakubaganya bandika mu gitabo bati mwaremye imitwe y'iterabwoba murangisha ubutegetsi rubanda ingengabitekerezo ya genocide urumva ariko rero bya bintu bajya bavuga u Rwanda bati mufata ibintu bimwe ibirego bimwe na bimwe birabyo ngo kwangisha ubutegetsi abaturage kwangisha ubutegetsi rubanda ingengabitekerezo ni ibintu mukora mukabikubitisha abantu bose munyango mucishekesha abantu banenga leta bagize gute urabona ko ni ibintu byigaragaza niba ba Human Rights Watch imiryango yose mpuzamahanga arenze ibi bintu leta ibikora byo kurega abantu bose biriya birego ngo ingengabitekerezo ya genocide kwanyisha abaturage ubutegetsi ibintu nk'ibyo ngibyo urabona ko ntabwo babeshyera niba batinyuka kurega abana nk'aba ngaba b'impinja biga Kabgayi ngo bashushanyije mu gitabo murabona ko ni intwaro bakoresha kandi babishyize ku mugaragaro n'ibintu biteye isura ariko ubutegetsi nk'ubu ngubu iyo ubutegetsi bukora ibintu nk'ibi ngibi buba buri hafi kugera ku ndunduro kubera ko baracecekesha abantu bose kugeza none badutse n'impinja no mu mpinja ngo zirangisha abaturage ubutegetsi ngo zirateze imidugararo muri rubanda ibi ni ibintu biteye ubwoba reka ndekere aho ngaho rero muri rusange mwumvise ko twaganiriye ku ngingo irebana n'ukuntu iriya leta ya Kagame yafashe yagiye ihuzagurika ifite utuntu twinshi tutaba ahandi mu byerekeye iriya management y'iki cyorezo cya COVID-19 bagiye bazana utuntu dushyashya tw'umwihariko tutaba ahandi mu bindi bihugu ariko ntabwo ari utuntu twiza ni ibintu bibi ibintu u Rwanda rwihariye bibi mu gucunga nabi mu kujera nabi kiriya cyorezo bikaba ari byatumye wenda icyorezo cyihuta cyane kandi abaturage barateranye birumvikana kubera ko ntabwo bigize bahabwa ibyangombwa by'ibanze ku buryo bakwirinda n'abarwaye ntabwo leta ibagoboka ahubwo bitangiye bizagira ingaruka niba abantu batangiye guhisha ko barwaye kugira ngo nyine batabategeka kuguma muhira inzara ikabica urumva ko kugira ngo n'indwara zagabanuke bizagorana kuko niba harimo n'abavuga ngo bagenda bamwe bayitera abandi ku bushake urumva ariko ntabwo ari ku bushake kubera ko urumva niba abantu bavuga bati ndayirwaye ariko ntako nabigenza ko ninjye mu rugo ntabwo ndibona ubufasha bwa leta inzara twitiranyica n'abana reka nemere nsindagire njye gushaka icyo kurya ndebe ko nashugurika ndebe icyo agenda yitera abandi mu nzira ariko umva ko biterwa n'ubukene kandi ni ingaruka za politiki mbi ya leta yo kutagoboka abantu barwaye covid cyangwa se abantu bari muri guma mu rugo aho ngaho ni ikibazo gikomeye reka rero turekere aho ngaho banyarwandakazi inshuti za radio itahuka mwadukurikiye turabashimye cyane mugira amahoro y'imana umunsi uri ku cyumweru ubwo twizere ko kwa kane nibidukundira nk'uko bisanzwe tuzongera tugahura mu kiganiro cyacu mukunda cyane kuri radio itahuka radio yanyu radio y'abanyarwanda mwese rero turabararetse kwa kane w'igitaha imana ibane namwe mugira amahoro turakunda cyane kuri radio itahuka niko abagenzi duhari bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese imana ibarinde
ndivugezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura ati mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi. Mama Rose iraganje